Mlaleli, namhlanje ngizongholeleka ukuthi ngikhulume ngamakompromise amancane ashoshela ungena empilweni yakho. Uyazazi lezo zona ezincane, lezo ngokubuka kwakho ingatheni, engasho lutho. Lezo ohlala uyishanela uyibeka ngaphansi kwa-carpet. Usayicabanga. Ngikubingelele, kwamukele futhi engosini afresh. Ngingusibalo BT Ngema, ungumlomo kaBenedict weChristian Networks. Hlehlehle, uNkulunkulu akenze imehluko phakathi kwezona ezincane nezinkulu. Njengokuyibiza kwethu, sesisho njalo phesikhona ezincane nezinkulu. Kwaba seGalatia 5 verse 19. uNkulunkulu ufaka nezono zongayiphathi kahle ngokocansi, ukuncola, amanyala, ukukhonza izithombe, ukuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, konke kusohlelo olulodwa. Ngakho, ukudala ukulwa emsebenzini kusohlelo nakho la kunye kanye nokudakwa nokuxokozela. Akukho mehluko kunesinye isono ngoba zimdibi munye khona la kuloluhla. Ngakho, asingayikhohlisi ukuthi sizokwenza ama-compromise ngezinto ezicacile ezweni kaNkulunkulu ngqo ezibizwe ngesono zonke. Futhi ukugxilisa umqondo ngokuthe xaxa nansi la ekhona. Eyokuqala kaJohane 3 verse 8. Owenza isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona wasekuqaleni. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Livesi leli elinamandla elihlaba kuzwele kulezo zono esiyithethelelayo ngazo sithi hayi izinto ezincane nje lezi. Uyakuzwa uNkulunkulu akusho ukuthi kimi nawe namhlanje, owenza isono ungokaSathane. Sihlabo sami, vumela umoya ongcwele akuhlabe, akuvumise ngalelo qiniso namhlanje. Kodwa manje, nazi iindaba ezinhle, iindaba ezinhle kakhulu. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Sona sizathu kanye uJesu weza ngenxa yakho ukwesula isileyidi sesono sakho sibe clean. Yebo, ukukunika amandla ukuhamba uqhele esonweni sakho ukuchitha imisebenzi kaSathane empilweni yakho. Yebo, hlobo sami, leso sizathu kanye uJesu weza ngenxa yakho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithola devotion efresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ungena kuSpotify nakuFacebook page yethu. Kungenjalo, download app yethu kuzo zonke lezi nkundla, igama elicofayo lithi nje izwi elifresh.